hlabela madlosi man. Bangibulala ngifile ngibayenzele ghost umadoma neke ghost man. Ngozi man, ghost man, ngalesiphupho uzohlabela madlosi man. Umona man, egule bangihlaba ngegoni man. Emuva man, lalela man, thalo yasinda man. Sara man, ewena man. Umona man, egule bangihlaba ngegoni man. Emuva man, lalela man, thalo yasinda man. Sara man, oh baby ngazi bayenzi iphutha. Bathi bangithela ngamabhadi nami ngasele ngisusa. Asiwa nginike mngani zekithi phezu kwamatafula. Bathi umadumano sile kephini milomo yalove bempunga ngempela kusazoshuka. Oh baby ngazi bayenzi iphutha. Bathi bangithela ngamabhadi nami ngasele ngisusa. Asiwa nginike mngani zekithi phezu kwamatafula. Bathi umadumano sile kephini milomo yalove bempunga ngempela kusazoshuka. Hey Miss Calamine, Miss Calamine, my Valentine, to Miss Mayonnaise. 325, bring it drift down a pass. Deep well it die. Ish, hey Miss Calamine, Miss Calamine. Why bogey meaning at the ash caravine? Not to your shisa, it's a fish sagana. In and out to Koshubu to Kulumanoba. Ish, hey Kulumanoba. Kama la musizo, I'm issue your last. So dangerous, my pasta le rhyme. Porusha it pass, my chest le vibe. Ish, rest a gana. Utuli goes Calamine. Matunga sister gangan.
Calamine, 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 Calamine. It's a man, it's a man, it's a man, it's a man. Nella con, nella con, nella con, nella con. What you want, what you want, what you want, what you want. All the car, no much you want. All the car, no much you want. All the car, no much you want. Shoot. Calamine, 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 Calamine. It's a man, it's a man, it's a man, it's a man. Nella con, nella con, nella con, nella con. What you want, what you want, what you want, what you want. All the car, no much you want. All the car, no much you want. All the car, no much you want.
Shoot. Oh baby, ngazi bayenzi iphutha. Bathi bangithela ngamabhadi nami ngasala ngisusa. Asiwa nginike mngani zekithi phezu kwamatafula. Bathi umadumano sile kephini milomo yalove bempunga ngempela kusazoshuka. Oh baby, ngazi bayenzi iphutha. Bathi bangithela ngamabhadi nami ngasala ngisusa. Asiwa nginike mngani zekithi phezu kwamatafula. Bathi umadumano sile kephini milomo yalove bempunga ngempela kusazoshuka.
Calamine, 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 Calamine.